isikhathi uzosiphila bola ngiyilesitha noma kunzima sophokophela phambili wathi uzosiphila bola ngiyilesitha noma kunzima sophokophela phambili
yala ayinqoba
I'm not afraid to die. sesaba ngoba kusinesithembiso
enhliziyweni
yami. Ngoba kusinesithembiso